Oh, oh yeah, yeah.
Beats by Katy P.
Muhuni ambaye ninaficha kutoboa, na ukinikubali na kuahidi utashipoa. Tupendane kweli ni itangaze ndoa, achana na mambo ya kuumizwa. Alright, kuhusu makazi mwezo naishi Kitunda, mfanya biashara nguo za mitumba. Japo naimba na force nipate jina, mchumbe sikunyong'onyeshe. Amini mimi muni safi, usiniogope. Njoni kuonyeshe mapenzi, usiniogope. Mimi muni safi, usiniogope. Joni kuonyeshe mapenzi, usiniogope. Ukiwa real na mitakwa real. Haya, haya, haya. Utenjoy kwa nami mela. Haya, haya, haya. Ukinipenda utafurahi.
Na wewe shakwambia, niko low key, mambo mengi utasikia. Nitatunza hibu, nitakupa heshima pia. Sasa jeno kundiche vile nitakukazia. Suna sema mina wetu nafanana, sina raka kuku najua muda kukuchinja. Unachotaka wajua ila mimi najua sana, na kazi nitafana jua hutolala njao.
Mina taka wapendeze watu wote wakune, na kadi zote give it up to me. Wanataka tusote ya wataki tumoke, na hivyo ndivyo taishi na mimi.
Mimi muni safi, usiniogope. Njoni kuonyeshe mapenzi, usiniogope. Amini mimi muni safi, usiniogope. Njoni kuonyeshe mapenzi, usiniogope.
Ukiwa real na mitakwa real. Haya.